ana rā, ko ngā uri o te pū o te whike, te kura kaupapa Māori, o kaikohe ana o nā kai ārahi, ko ai tō ingoa no hea koe?
Ko nea karatuku ingoa no kaikohe ahau.
Ko ai tō ingoa no hea koe?
Ko tupu tupu whenua hele wenua ahau, no kaikohe ahau.
E pēhea tawa tū e hoa?
I pai.
E tūtuki pai ngā mahi o runga i te papatū wāwai?
Ai, e tūtuki.
E hoa whakamārama mai, no wai tawa pipira i runga i te papatū wāwai. Who was that beautiful little girl today?
Ko Mahia tōna ingoa, ko ia te pipi i Wātamato mō te wātāringa ko ia taua pipi.
Ah, yes, ki te mātou tātou katoa tērā o ngā kōtiro, so big mihi to te kura kaupapa Māori o kaikohe for encouraging our younger ones to get on stage. E hoa, have you got any kupu aikiaki for those that want to get into kapahaka? Any words of advice for those that want to get into it? They may be a little shy.
Just kia kaha, don't be shy.
Ara, ngā mihi nui, he kupu whakamutunga, have you got any special mihi you'd like to give out today?
Kahore.
What about you, have you got any special mihi you'd like to send out to people today?
Kau.
Kua puto ngā kōrero i konei, must be ngenge katoa te tina nai, engari i tēnei wai hoa mā. Ko ea i konei, kia taupo kina ki ngā kōrero, ngā uri o te pū o te whike, te kura kaupapa Māori o kaikohe, mihi atu ana kia koutou katoa. Ka hauki anō kia kōrua e pere ehi.